no, 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 a chinga.
Big boy, big boy.
Karunde, taka tuka tweni mwanda we, ah, mwanda we, sekunde. Mana muda no me songa we, ah, songa. Isema wane, yapo menyo na mshamba we, ah, mshamba we, muda sekunde. Mungu baba no me panga we, ah, panga we. Una uruma we, tena nini chiti na vise, ah, vikongwe ulikuwa bize, ah, mama we, na moyo we, Nilivo kufuma we, ili nibidi tuko pole kulize Lyogo bago kupiga siku mize Ah mama we, kupole we Wala siku ningia gagusta Kukubeza yeti mini kukunyanyasa Nilikutuza wala siku watasa Mana nupa yangu litoa Masikini moyo wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto
Sema
La 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 la
Sto sema
Ata yale antani
Sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
Sto sema
No no no
Sto sema
Ata yale mabaya
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Sto sema na sisemi tena Atulula na na no Achetun kwite wanoto mama we Umenyacha na msoto ujue Mida ya kula na kumbu kaka Bile nilivo kulisha ukanilisha Na michezo chumbani mideko mama we Ile michezo kitoto ujue Bado mindo inasumbu waka Kichwa ni mwangu haitoka kikabisa Swezi kungangania kimwana Akati moyo wako nikaji tena Acha mini jinyime Ninyo nizime Wenda kesho sto kumbuka tema Mapema siku zania kimwana Kama baso kota nmeza utantema Acha nizingatie shima nikupatie Nenda salama sto kusumbua tena Wala siku ningia gagusta Kukubeza yeti mini kukunyanyasa Nilikutunza wala siku watasa Mana nupa yangu litoa Masikini moyo wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto
sema
La 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 la
Sto sema
Ata yale antani
Sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
Sto sema
No no no
Sto sema
Ata yale mabaya
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Sto sema na sisemi tena Atururu la 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 No
Ah, you're my only one.